one thing is.
Always here.
Masheri, nafunguli mote manyaka okota nanga Na zawa yo zawanga Nakupenda sana Nalingio linganga
Yaya nangaito lingana
Nalingio linganga
Mubali nangaito lingana
Nakupenda uminipendi
Mine wangaito lingana
Nakupenda nipende sisi kwa sisi tupendane Yeah, nakupenda nipende mimi na wewe tupendane moyo wangu, upenzi wangu, masherio Njoo ingie, njoo ingie, moyo ni njoo ingie Karibu, karibu ingia moyo masherio
Kwea balala nendeka Nabali banisi bako Nabago bayewe wawangula Nabali kanga baluma Nabali nga batalaba Are you pay up for me? Wanna come in ya? Iwani mori ujumi Ateti mi antesemi Iwani ka Wanu waka
Come, I want to play for some guitar. Come on. Come, I play for some guitar. Listen.
La 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 la. Yeah, la la. Yeah, la 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 la. Very bombara. Joe India. Joe India. Oh, you're Joe India. Karibu, Karibu, India. Moyo, Masheri.
You wanna call me young? You wanna call me young?